far, they join the boat.
You ain't a man and ain't a fool, nah. Imawanga ni we kukumba. Neka ima mami ni yese kumai. Wina mwake zikuchula hali. Chonde mamo sandikane nai. Enawa hubuseweleta. Zagu vasa lavu yogometa. Suzalole weyo nileka. Nekuliko nse unga piteko. Zagu satela. Moyo wako onse iwe sinza gurai iwe fari marandi.